sanadkan beeralayda Soomaaliyeed waliba ayaan haytay sanad barwaaqe, gaar ahaan beeralayda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Nasiib darase waliba xilligii lan ka talgaliyaha guruuka beero waliba ka habsidaya loday ama ayax ilaa haddii loo ogaayna meelo soo ku kooy. Waliba beeralayda gobolka Baayo sheegana inay jirana sun u sakireebi beerogii uu soo hordhaan deeri ayaxaasay. Abdunuur Ibrahim Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha guddiga beeralayda gobolka Baay waana ku mid ah beeralayda ka dhaqan gobolka, iyo waliba Radio Arlaadi way diiday sababo ama waxyaabaha sababi in beero iyo waqti sholan deerniyo guran beeralayda.
Wali sabab ahaa ayahaga oo hasdaba yaali oo hasdaba dareeri kanba haddii hadegaatan kan kale hadegaay, saas dartii sabab annagati beerogii oon karni lugui hatana baale ka habuugi, saas dartii macnaha obso oo lagu qaba ayahaas intiisa qeybta hor ee waba ka tay qeybta gadaal ee koowaas intii hatana dulmaro dhibir ku sii hata marka hadii lugui hata dalagaas oo aan karna lugui hata dibadan ku koowe miraaga si oo dhatisan karna bii ka jara hata wali waa biyuga si hata barfasoor ko ku faaladay dhigay biyuga si oo ka jarta mirta dhatiya ka jarta hata sunga inisbedelaas qofka meel raayus dhibaatooyin iwal badan sheeneen marka saas dartii ya may dharaays intii lubuubsiyo luguuy taasay dhaliidi haa hata waqtar haadarkan ludaay kasay meedow ilaa awdiina ilaa iyo may dharaays toos wiina dhulkan may dharaays ka jara ilaa hata ka jara shalay ay iriidi ayaa la ku qeyliyaay marka ilaahaynoo dulqaad ku roon awood malihiini ilaahay awood leh shalay roob ilaahay yeeshaani roob walwaysanay alxamdulillaah miraagina imbahi hatana ayahun oo hata kooyay oo beero ka degi marka una hadii una beerilay una awood kale manhayna ilaahay subhanahu wa ta'ala inka shadaan antinu bi.
Sidoo kale gudoomiyaha guddiga beeralayda gobolka Baay Abdunuur Ibrahim Maxamed Xasan iyo waliba soo ka dhawaajay in baahi weyn oo qabayni oo xilan agab suurti gali koortana sidanka dhaqsiya badan ka saaran dalag iyo beeradan isoona dalbadini dawladda ku jawaabta baahidiyo maadaama xilligan iyo dhibaato weyn ay ka haysta beeralayda ay xama ludayka usoo gobolka ku sugan yahay isla markaana iyo walban ku qabada korna
tan lamaad beeralayda agabku iyo umbaahin oo markii beero la ku qaado umbaahin magaalada kasheen dhadaayan ka gadaayan agab badan boqol biya jisheegni kana nagni lanki hata odkay dhigow oo heedo kumid oo mas sida dawladda kumid ah beeralayda agaba aan baahanyin yaanba aan baahanyin farkeeti aan baahanyin gaariga aan baahanyin gaari dameer oo qudaartii wax ka qaadaan aan baahanyin makiina agaf ee aan baahanyin oo beero la ka arigadiyo wali aan baahanyin sumuga aan baahanyin oo iyo kala dagaalamaan cayayaanka badan oo geedo saarano dhulka gudaaj ee ka jara cayayaanka dhulka gudaaj ee hata gale geedo leeyma ah kadalaankan hadduu wale usa dhaafi dhulka galaayan dhulka kadalaanka markuu is hadegow biidad ha ka farje ninba ka dhaha jari arage biyogasay ma ee bii kaada ee ma ee sunu guda galaayan dhulka haddii ka dhiyaan arada guda e iyo galaayan ayayaan kii oo geed saaran baka aragni geedaga hataanbala hataa midowdaas wala ku dhalade oo noole eh noolagaasay dhulka gale wali waaye noolagaasay silika dilifadi aan baahanno sumanka aan baahanno dhulka la arigadiyo aan baahanno makiinooyin aan baahanno tan kale baahada ilaahay bii kore ilaahay subxaanahu wa ta'aala na tuugana walwalba inta ilaahay may la raayso dhibyo noo yaraayo